Hello, hello. Jemoli, tuyimbire mukama. Yabikola, yabimala, yavumula endwadde yaziwonya. Yatulaga makubo omw'okuyita okututaasa ebizibu eby'entakera. Kati okikoze otya okumulaga nti osima? Tuwanike emikono tumwewuubire, tuwuube engalo ezo mu bbanga. Tuwuube engalo ezo mu bbanga, emikono mu bbanga. Tuwuube engalo ezo mu bbanga, tumusinze tumutendereze. Okedde bulungi ng'obulamu bwo buli ku maanyi, ng'ekyokulya ku ssowaani wekiri si bya kiwaani. Oyambala obuvaazi ogendako ne mu kyaki, okola ofuna ku nsimbi, butuufu ka tumwebaze. Tuwuube emikono mu bbanga, engalo ezo mu bbanga. Tuwuube emikono mu bbanga, tumusinze tumutendereze. Tuwuube emikono mu bbanga, engalo ezo mu bbanga. Tuwuube emikono mu bbanga, twesinze tumutendereze. Tuwuube emikono mu bbanga, obadde bubi ng'ekyokukola bambi tomanyi, ng'osiiba n'enjalulya bisiikirize. Kati laba kwayamba bali mu mbeera embi, naye ng'omuwadde ki omutonzi okutuusa ku kyoli kati? Gw'otaawa ensimbi wabula olina kukola kimu, kumusinza buli kadde. Tumuwuubire ku ngalo oyo ow'ekitiibwa ow'amatendo, nnyini ggulu nsi n'ebigirimu, omukuumya atalina muwendo. Kozesanga ku budde bwo eddakiika ne bw'ebeemu, omuyimbire Mukama omutendereze olw'okubeera. Tuwuube emikono mu bbanga, engalo ezo mu bbanga. Tuwuube emikono mu bbanga, twesinze tumutendereze. Tuwuube emikono mu bbanga, engalo ezo mu bbanga. Tuwuube emikono mu bbanga, twesinze tumutendereze. Osuuliddwa, osumuluddwa, ozaalibwa, ofunye omukisa okweza omwejja. Kati gwe nno tolaba omukisa gw'amaanyi, ofuuke w'amaanyi, ofunye asinga omulwanyi w'entalo. Tumuwuubire ku ngalo oyo ow'ekitiibwa ow'amatendo, omukuumi atalina muwendo. Tuwuube emikono mu bbanga, engalo ezo mu bbanga. Tuwuube emikono mu bbanga, tumusinze tumutendereze. Tuwuube emikono mu bbanga, engalo ezo mu bbanga. Tuwuube emikono mu bbanga, tumusinze tumutendereze. Tuwuube emikono mu bbanga, engalo ezo mu bbanga. Emikono mu bbanga, tumusinze tumutendereze.